the international boy, DJ Perez. DJ Perez in the mix.
Nago kwanga sana usherati, ushe, usherati, ushe.
DJ Perez in the mix. Usherati,
ushe, usherati, ushe, usherati. Nago kwanga sana usherati, ushe, usherati, ushe, usherati, ushe.
The international boy, DJ Perez.
Kenye mi maisha menionesha, marafiki wamenilewesha, wasichana wakaniondesha, nasikia adi ex wangu sikivya nanionesha. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nagopanga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe. Nagopanga sana usherati. Loaded the woofer, they tatted the guest. They shot at the monkey, the longer the tail. The bigger the foil, the bigger the heart. Kanairo komoka, the bigger the loans. Fast nikamuka nikulipenda, ka breakfast kishash ndo natipenda. Napenda akibabu tapenda, tasema akibabu tasema. I wish nipate Sabina, before nipate Joy. I wish nipate Gina, Subaru boy. Senda litaka tufanya kitu wata enjoy. Alafona Nicole,
aki we uli ni enjoy.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nago panga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nago panga sana ushe rati.
Squeeze uski pamela bado na meza. Ai, uchimbaga habu hauna hela ata kucheza. Ifinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu sherati nkampoteza. Sherati nkitu kubwa hika nairo wezi gno. Ama fisi geri kubwa chunga bibi wezi no. Ogopo ule mtu demi yako wanaitanga bro. Outa nini bro wana kuchezanga kipro. Wana kufanya prikicho wana kutoka kikichoge. Pesa yako wakipata utayonea kwa kisogo. Hini siti ya usherati tabia zetu joni mbovu. Utajua mademo wakampo sikidogo.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nago panga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nago panga sana ushe rati.
Kama nzi yako ya ushinda kicheki status WhatsApp. Kama tu sana sana wao kwa kifuatilia ma ex wao. Ex wa kitambo. Usherati imeza inauma. Ulidhani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati eh. Na ushinda kwa kalokol Kilimani. Akikatiwa na bazenga na kitambi eh. Akipanua ndio apele kwe Dubai eh. Akibebu mse tuligrona yeye. Bile meshikana ene.
DJ Perez in the mix.
Ukinicheki hivi nina shida
kama soul kwa flow huwezi soul juu vile kume chrome after kulegalize na safisha na cologne nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home after kulegalize na safisha na cologne niko na allergy ya stories za udu na ndula sini mbichu sini kanya game guu sherehe nilipenda sim kadi kiwa yu sahina kimbizanga makeg na nusu kwanza napenda form ikiweza lafu sosi kwenye meza uzitoka toka chini hadi juu nikikuwekelea utateleza behavior kwa impreza hakikesho sintaumwa na migu simjui jina batu na dana tukwa kona bila na slow wine minasikia yu akora excuse me sir knowing me is an honor kama riba ni ganji basi ndiyo ntabonga niseme nisiseme
sema
niseme nisiseme
sema
nikitaka sinipewe
pewa
na nikilewa sinilewe
ukinicheki hivi nina shida kama soul kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome after kulegalize na safisha na cologne nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home after kulegalize na safisha na cologne
kijani siezi rudi bila gala kona booty squeeze ya pam chini mapinji wako kwa nduti tosi vae heels koko kwenyu kuna vumbi na muitanga su but ya upenda kuitua suzi na exile nimepiga na tangu juzi petsita za chujo tatani zina jacuzzi mbona juvile zi uhos ma sleepover dundaka imeshika kuna komreda kosoba mziki ni achekesho ni posho ntarudi gambling kanko wabling sipendangi ata makadling anasema jindo fanya akuwe bubbly baby girl utaweza na nice something nina kichoki na kikosi sikosi juu ya moshi mina fukuza covid sirudi home juata budango ko off tabia mbaya nilingiza mbocho
ukini cheki hivi nina shida kama soul kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome after kulegalize na safisha na cologne nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home after kulegalize na safisha na cologne
acha turudi nyumbani yo mama is my mama hii maisha si ni funny kashikwa na kiwaru demia kwa kinitahani unamteka na Subaru mimi niko na Nissan sani ni funny na mabishte wa Pamela wamekam na si tumefurahi sijui mbona wamejam msimu wa July kila chalia na madam na simu si reply hata ipigwe na madao na masponyo kuchachisha ni matao tao brayo acha ilalisha ni mabao pao tuko dunda utadhani yako kwao kwao kufaragiza utashindwa joni hao
ukini cheki hivi nina shida kama soul kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome after kulegalize na safisha na cologne nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home nilipoteza kiso siezi rudi home siezi rudi home siezi rudi home after kulegalize
magic anger on the beat
lock lock who's there bazenga baby gonna come come na dera lafu gonna talk talk kwa meza Ukiuliza why na lenga mbona Sijichochi mini fatela Kyo kitaka uneza nita Mandela Na ukidai tuende dry kwa keja Kini dai hivo hivo napenda
Napenda msupa mauru ungo kwa neza ngoa Sipudunga dera na mahaga pe usonga Fuko kani kito kona kutoga ikubonga Teza na yo kito akiri vasi nikani gia Teza na yo kitu sezi braya sezi fia Kikia vya kama tabanja nitebazu Unaja nitoa jusi toje nuwa kanzu Kame dunga dera itabili
mdunga kanzu Knock knock who's there bazenga Baby kauna come come na dera Lafu kauna twak twak kwa meza Ukiuliza why na lenga mbona Sijichochi mini fatela Kia ukitaka uneza nita Mandela Na ukidai tuende dry kwa keja Kinidai hivo hivo napenda
Yeah Hey, wewe ni wa daily, sazile ni konja Sazile ni kolonli na medi na kipaf Bitel za maarif na badu na nidai Na msupa ni kistedi, siyezi nga reverse Napenda kukupanda ukinipa iyo Ukinipa mapenzi kabado unaniclass Junajua sikupendi na bado umenitrust Ati siku moja maybe nda kupa
iyo Knock knock who's there bazenga Baby kauna come come na dera Lafu kauna twak twak kwa meza Ukiuliza why na lenga mbona Sijichochi mini fatela Kyo kitaka uneza nita Mandela Na ukidai tuende dry kwa keja lakini dai hivo hivo napenda.
Diko si bed, iko ya shang bed. Diko si bed, kuna ya mbao. Kama tesi toshi bed, kulala down. Na for wine party bed, no rausha. Difo kifo omba before meda puff zam. Nuka magnota bila masi uanyao. Logi tutakana kwa disangata. Territory utamaka utangasha. I see the room and the zoom you. Send me a new, this is zoom room. Tang tong za you, the limo zi zoom. Closer zina look.
Knock knock, kubuze na pazenga. Baby kauna come come na dera. Nafu kauna tuwa kwa kwa meza. Ukiuliza why why na lenga. Mbona siji chochi mini fatela. Yo kitaka uneza nita mandela. Now kidai tuende dry kwa genja.
The International Boy, DJ Perez.
Jack, I had to do this for the fans' sake. I don't get it, all this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage. Eating my competition like pancakes.
Ushoto ngo soini za bea machampis. Weni mrazi beste zako ni masansi. Weni babi wezi bishana na janjis. In fact I blow my talk it was a lunches.
You hella done what you think is up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's prey.
Acha moto hapa sili bobo shante. Na hika nairo kusha fungu wa mabranches. Nisha kumak red dot kama pantre. Kauta kizogo we comply, toaz a changle. Chukwa isi kisindio champis. 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 Isi ndio ma champis.
Nah bro, you ain't no champis. 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 You cannot be champis.
Na kusho sindio ma champis. Champis. Champis.
Hell nah, you ain't no champagne. Champagne. Champagne.
Na champis, utaingiwa punches. Zako screensaver, bis zako zote manke.
You gotta relax, man. You're not in this rap game. Sipping on a cheap liquor. We only do champagne.
Luku zako mbwakne, wezi kuwa champis. Unajirombo sabure na ulikuwa classmate.
Nah, brother, see, you can't say. Me, I just stack cake. Oh, we used to school together. Thank you for the update. Seeing you from over there, make you tell that it's a contest. We intimidate and make you know that it's the wrong step. You two are the biggest superstars in the country. So in actuality, but do you be champions?
Who calls your champions?
What you mean I ain't no champions?
Nah,
brother, you are wrong. This boy be a champion.
Oh, we both of only champions.
Hell yeah, I'm a champion.
So if you know that you a champion, put them up, let's go.
Champions,
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 champions, champions. This ain't no my champions.
Hell yeah, we be the champions, champions, champions. Yeah, we be the champions.
That's my studio champions,
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 champions. This ain't no my champions.
Yes sir, we be the champions, 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 champions. It ain't no question, man. I'm been badder. Comedy, I'm in dada. I'm sonny, I'm big brother. They know I'm the king, brother.
All I do is win, brother. Move like I'm Sin Cara. All about my chingwala. Pull up in an Impala. Ain't nobody testing me. Me, I got the recipe. I'm all be the legacy. But so don't mess with me.
Impressively, when raising the bar, me do it carefully. Me don't want no bad vibes. Never let them stop me from my destiny. When I bless the beat, I go hard. Like I'm a beast with no heart. Man, I gotta represent. They calling me the Mozart. Mboka na pick them back and well as it and great. Why I say it? Let them know they dealing with a champagne.
Champions, 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 champions.
Call me DJ Perez.
Champions, champions,
champions,
champions,
champions. This is your match, champions.
Hell yeah, we be the champions. Champions, champions, yeah, we be the champions.
Now say my studio champions,
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 champions. This is your match, champions.
Yes sir, we be the champions, 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 champions. Woo!
Download my mixes. Log on to www.djperez.co.ke.
Perez in the mix.
Squeezy binadamu na wagwaya. Awa wili walikuwa wanapendana. Kushikana, wakichinjiana. Nimona kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wano wanajuu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clash. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. mabeste, yo ndo kikulacho. Tokuta beste yako ndi alikula bibi yako. Ndio maana mi uka peke yangu tu, kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad, watu wengine ni mambakni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad, watu wengine ni mambakni. Bishop anaishi Karen, wafuasi wake Kayole. Anataka sadaka mchange, wafuasi wake juu ya mawe. Squeezy sielewi hosi, mbono lipe parking hosi. Manze awajali juu ya wagonjwa, hosi zingine zimeoza. Juzi manzi yangu aliniambia, babe nenda trip na Ivasha. Akapiga picha na Subaru, apo nikajua nimerushwa manzi yangu. Ndio maana mi uka peke yangu tu, kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad, watu wengine ni mambakni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad, watu wengine ni mambakni.
International boy, DJ Perez.
Chrome, zime lipuka, lipuka, zime
riet,
zime riet, zime lipuka, lipuka, zime
riet,
zime riet. Shika mtu na kwambia zime riet, zime riet, zime lipuka, lipuka, zime riet, zime riet.
Kuwa besti, nikojo kwa leso na naniguza diki. Wiki ijaisha kwa kwangu amebleki. Tukua close kama posta na ukuta. Inje kuna njeve wona cheza na mafuta. Neza kwa kidale na kesho pate shuksha. Kwa kivo kila siku wezi kuwa same.
Mewkani na kicha after kona figa kwanza bondani ya buwe. Afande kani divana mede pasilami ya kenani istuwe. Siyezi ya dijodi na inakuja kwa unanidai shindari nyumba sijui. Rapa na najidai rapa na kibia raimbona jumini mrui. Chucky baby uko juu sana, admission ikani ukama na kajo ni kupenda marafiu sana. Kamone venye miufanya, kamone venye miufanya, kamone venye miufanya na kajo ni kupenda marafiu sana. Kamone venye miufanya.
Na kupenda penda sana tena times two. Iyo figa ndani ya bui bui nani u. Ato kibe banga gunet badu nani u. Umeumbo kwa umbika design ya kidungi. Bila pesa niko insecure. Baby adi mtu wamo ura na mushu kungu. Daily no wando tani pata na kopa kopa. Daily ndo ni kubambe. Baby ndo ni kubambe. Baby ndo ni kubambe.
Baby uko juu sana, admission tukaya ni ukama. Na kajo ni kupenda marafiu sana. Kamone venye miufanya, kamone venye miufanya, kamone venye miufanya. Na kajo ni kupenda marafiu sana.
Kamone venye miufanya.
Niko vera prr prr na cheki mesoga jini. Na big marash pish pish na setifite ya jini. Na cheki msupa na dera na vya mebeba kavera. Na vya na tesa kitera shape namba nane kibera. Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini. 2
pa, leta mbili mbili ni na mademo wili wili na nana ganji na ni washaka pili pili. Who that amedunga mini, who that tiki hiyo muli mwambesi bongi lukengi na kasi kiswahili na nana miteneza swing na ekatu mbili. Anapika githeri na gas, anapika chapati na pass, anapenda vile mina dance, niki puff na pass, niko cut na grass. Ooh, cheza chini chini. Ooh, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, cheza chini chini. Ooh, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe. Mi upenda wa super gongi na madiva. Mi upenda nikiwa nyanya nimeiva. Mi upenda nikiwa whiskey uko river. Mi upenda chafua shingo na masilva. Wa upenda kupika githeri na gas. Milkwa mwaka ama ancestor gas. Basi kando form pika chapo na pasi. Ukifika club atilie mchele wanazi. Anapika githeri na gas, anapika chapati na pasi. Anapenda vile mina dance, niki puff na pass, niko cut na grass. Ooh, cheza chini chini. Ooh, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, cheza chini chini. Ooh, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday, nime save kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebakini ya pombe na watoto. Ambia Sabina aji enjoy. Leo tuwendi kulewa Sabina joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanudhu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa mato. Asubuhi ndio naingia kejani. Kwa stairs na kutana na jirani. Wana ni judge lakini sijali. Tunenda kunywa mali safi.
Ooh, cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, cheza chini chini. Ooh, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Hey. Vile na bam bam polisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Koseo ni the handsome, eskizo ni hekaya. Felicia na Lisa even though mi niliwa acquire. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Na nandringia sana flat tummy hana taya. Hakuna kila kitu kitu hana gani haya. Haya, haya.
Please play haya. The international boy
Dovu ni kuu
J. Perez.
Tabiji wani juu.
Yeah, yeah.
Basi weka mkono juu.
Hey, vile na bam bam polisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Koseo ni the handsome, eskizo ni hekaya. Felicia na Lisa even though mi niliwa acquire. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Na nandringia sana flat tummy hana taya. Hakuna kila kitu kitu hana gani haya. Mtoto wangu akiitwa KU mtakata. Hakuna kama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ashajua reproduction. Dovu ni kuu, tabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you, you. Dovu ni kuu, tabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you.
Yeah, lapo lap nangali ya kalanguin kana fanyanga Safcom. Liku kasuku lakini kombato ni custom. Benga nalia, mi upenda vilo na lap njom. Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwendete Pamela meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini apili ni mwende. Minasike mademu wakamba, wanapenda make. Kamekari bambam, kana kaka mamaraya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam na jini ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so with all this story quiet. Usichomeke you are must do pata PhD. Tupatana now Kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays ukitaku the either way mambie mkafanye GHC. Wala wame soma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction piercing topic kwa biology. Bora kuna chemistry Pamela can just follow me. Mwile ndofu kukwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki staki mbogi ni screw. Munataka mbrande kiasi ndio munisu. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR washajua
ndovu ni cool, OG.
Akiwala yosha tujuu, basi weka mkono juu. Hey, yes you, ndovu ni cool. Akiwala yosha tujuu, basi weka mkono juu. Hey, yes you.
Okay, baby, mashana mbe napenda form za kulenga lenga. Anakam lami but inami ya mesoteka. Nimezo ya njerinda, luna violeta. Nimezo ya msupa, kinroll ya kapela. Atena gorilla wall, siwezi penya. Una daimate na uko form za ketepa. Ka uwezi buy your drinks, ibasi kwenda. Nina kupa kiss kwa Chris na kill your status.
Tabidi wani juu, basi weka mkono juu. Hey, yes you.
Yeah, yeah. Hey, you. Okay, I say oh.
DJ Perez on the ones
Manzi
and twos.
Manzi yangu kwa gasumu. Hey, even me pagao ni juju.
Cocktail ya masai na mkikuyu. Akuna gapu wa meno na bado she can chew you.
Oh, ama ni luga inaga lugu. Kiki tiki soli ni naradi kizungu.
Vila meni bamba mshiroe mabe boge nshumartae. And I'm the bad man she loves.
Oh, hey, food trap zikuwe kakwa mood. Kavile champagne usavu wanga nude.
Ay, champagne uonja ka juice. Kupiga kataska ju. Ndovu ni cool.
Dozi ni mwani juu. Pasivu kamu kono juu. Dozi, yes you.
Teddy B.
Tikikutoa bukla, tufike hope. Hakuna kukithu ni kundekni. Natoto unameza. Uko mavela, walai. Akiota thongla, natoa kitulie. Akidai tubaroda, na pia mia nilipe. Anarombosa, nataka mini mbekwe. Dema kuhombida, napiga rundu vifijo. Ako choma nyanya, na shuku ni kaluma. Mbala, wacha kuuma uma. Nadai ni kuchote, utamanyuria. Ni kuchote, wakopi kumanyuria. Na nikikuchote, wakopi kumanyuria. Nikikulamba, wakopi kumanyuria. Nikiweka, wakopi kumanyuria. Bebe nikikuchote, wakopi kumanyuria. Chote, wakopi kumanyuria. Nikikulamba, wakopi kumanyuria. Nikiweka, wakopi kumanyuria. Bebe nikikuchote, wakopi kumanyuria. Unazoe yangu mimbwekze, sakula kitu pigze. Unajua mini mbanga, narungu nipoze. Nisi kublemu kimokre, mina juu ujazoea. Ni kurade lepo lepo.
Ujazoea.
Ni kunyenyo kwenye niplo.
Ujazoea.
Ako choma nyanya na shuku ni kaluma. Mbala wacha kuuma uma. Nadai ni kuchote utamanyuria. Niki kuchote wakopi kumanyuria. Chote wakopi kumanyuria. Niki kulamba wakopi kumanyuria. Nikiweka wakopi kumanyuria. Bebe niki kuchote wakopi kumanyuria. Chote wakopi kumanyuria.
Ningware ni miamuka na mina otaka jua. Nisha tumia punch na hata sijapumua. Siziringa na imu ili juu ni maua. Demo unazeeka damo besa unatambua. Ilikatia ulengo kwa kakubali mena. Sijazoea hivo. Siku muliza kayo kuanga na Charlie Menju. Sijazoea hivo. Sijazoea hivi. Kucheza na mati. To play na ma big things. Kono paniko ni big thing. Seti ni jealous unatibudo na bo. Seti ni weave unatibudo na bo. Seti ni jealous unatibudo na bo. Seti ni weave unatibudo na bo.
Nina kinyo kitashu mtatr. Ni Guzman ya ni madidi the man. Nina manchling na mangoto za kissing team. Matibia ni kiwa dress of this na. Mabaroda miukashi na kinyo.
Kwenye matiki ukidiki down nichi.
Na ukini trace exo bako yukoria ii. Ni kukufanya kadu mepachiki zinding. Na maayela wenye bomba.
Aje.
Ni masi wando kubonga.
Aje.
Na kauka na fiwe nyonga.
Aje.
Kauka na fiwe nyonga.
Aje. Ya
kuwanga ready ya kisabu mara utat. Kibiru mkufanyia kama sutra. Uzga nipate kaumi bugda maluda aluta. Alafu kutie uba mumonyesha. Chupan sativa, yononyesha. Kuchange saliva, miumsho. Bili ameiva na roo inasema ni yetu ina prefer. Dema nite bro, mimi, 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 guy mimi. Dema nite bro, mimi, 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 ndaka bang bros.
Ilikatia ulengo kwa kakubali mena, sijazoea hivo.
Aje!
Siku muliza kayo kuanga na Charlie Menju, sijazoea hivo.
Aje!
Nimezoea hivi.
Aje.
Kucheza na mati.
Aje.
To play na ma big things.
Aje.
Kono paniko ni big things.
nilikatia ulengo kwa kakubali men, na sijazoea hivo. Sikumuliza kayo kwanga na Charlie men, sijazoea hivo. Nimezoea hivi kucheza na matiki, kuplay na mabig things, kona panic kwa mibig things.
Nguruwe na magedyo tukiseti tundere, leo tunachana adiza mbere. Itapedi aki roll nikipuff, dirty girl iki bounce on your back. Casper, kuna mark yende round. Ha ha, niko chasa ground na matambla kwa all kana dance. Kakitamba, kwanini kesho? Uliza murio hukudi. Kwanini kesho? Uliza murio hukudi.
Okay, yo watakuwa niaje joni hola kuna bees. Miuski zanga tu ganji siwaski. Cheki jamaa, hini uganga nimechanganya na bidi. Cheki zo takataka si believe. Takataka kwako kwangu ni do. Na ukibeba tobacco, beba ni dom. Cheki fala meingia kaalia kidole cha kati kati. Na kuja kasima, na dai beef makinika. Weni simba, na una dark nikifika. Leni diva, miutambua senyorita. Figa fine fine na Afrika.
Ilikatia ulengo kwa kakubali men, na sijazoea hivo. Sikumuliza kayo kwanga na Charlie men, juu sijazoea hivo.
The international boy, DJ yeah. Perez.
Sisi tu parada, naipeleka hivi na hivo. Kila kitu speedy na simple, hivi na hivo. Kuwa kunywa bila maringo, naipeleka hivi na hivo. Hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi. Naipeleka hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi. Nina vitu mbili na dai tuongele. Tangu bei pande sijali gathe. Nina shida zangu usiniongeze. Pambana tukivyako akiniondoke. Dishi sio yako ushanza amen. Nilikuwa nimesota nilikuwa na plan. Tukibai mambuakni na surua ya ten. Zahini nyama kilo imekwa kaye. Wizi miu pita nao.
Hivi na hivo.
Chini kienda hivi.
Nasima irudi hivo.
Figa Coca Cola. Hivi na hivo, kila kitu speedy na simple. Hivi na hivo, kuwa kunywa bila maringo. Naipeleka hivi na hivo. Hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi. Naipeleka hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi. Alikuseti, akistesi. Nilikukanya kupendana na mathegi. Ikiwa tamu sana jua mko wengi. My sweet nothing, aki you drive me crazy. Hivi na hivo ndio ulibebwa baby. Chezwa bano, cracky no pay. Kiburi hukuja ukidai wa deni. Samocha mi ndio headline kwa teli. Na ukiulizia watasema manzi wa Nairobi ameweza. Cheza na Mpesa, fuliza wanajua mini member. Spirit of a nation ikitulistu kwa keja. Simi upita nao.
Hivi na hivo.
Chini kienda hivi.
Nasima irudi hivo.
Figa Coca Cola.
Mebeba ziko.
Kato toka rembo. Chizi tuparada. Naipeleka hivi na hivo. Kila kitu speedy na simple. Hivi na hivo. Kuwa kunywa bila maringo. Naipeleka hivi na hivo. Hivi na hivo. Hivi na hivo. Hivi na hivo. Hivi. Naipeleka hivi na hivo. Hivi na hivo. Hivi na hivo. Hivi. Hivi.
Yuste wanatambu wa mirista. Wala bindo kuandere ni medisna. Dismas yezi za nachema tifla. Misi mesti uwezi kanidista. Niko jinama, niko banawa. Luku visa, disma, niko kanawa. El pocha, kuwaka na shimada na sha. Kutmo, ni wadi, bado minza na ga. Nimenda na susha, mbana sa. Makidi, zikondakti, ni mapinanga. Niko panaha, exile, niko pinawa. Ukimukza kizinare, nakunda na sha. Simerie, tata nikiawa, amenda sucheng. Nikuzie, niko idea, kukana shimaweng. Miunda na shina geng geng, bado umojeng. Ileteka na mochoka, utata ni mini peng. Idhani ya siaka ni kuchange gia. Marezi wana bag mind tukia disia. Mavako za heroes clad ni kukanyagia. General ni korea na mkuchuka kasia. Riang badada niko mawadada. Mtu badu zibishane na wabaya. Mtu badu zibishane na wabaya. Mtu badu zibishane na yo. Riang badada niko mawadada. Mtu badu zibishane na wabaya. Mtu badu zibishane na wabaya. Mtu badu zibishane na
na wakata kama bechka. Vile zimengwata nimewa mocho madichwa. Nikona mashangu tadhani mini efla. Ikiwa maweng kuchafua kila defra. Yo, na walipua gaza kibandali. Na vile na inzagi itabidi wakubali. Na juu niko yadi wanajua managali. SMG tukoyolo inafanya wana mali. Kabla vasi zidi kuwai wai. Niko na manguai niko isa ya kuvai. Sisi ndo mazingri mana siya tizai. Mafiding wakimuk tunawaonesha zagi. Style yao ya wadie imeshai. Mamukish zao kuwanda suku wa chai. Naju ni mapimbi wanajidula galai na mosheki. Dila kupiganisha mandaki. Nimebwagisha majango kaa jongo. Kumalizia ngori rima wakileta zogo. Juni machati chati wanavako za kinyonyo. MG tuko lock tutadhani tuko ndonyo. Riamba dada niko mawa dada. Tumba tusipishane na wabaya. Tumba tusipishane na wabaya. Tumba tusipishane na wabaya. Riamba dada niko mawa dada. Tumba tusipishane na wabaya. Tumba tusipishane na wabaya.
DJ Perez in the mix.
Ati mande ni Tuesday ni tattoo Monday. Wednesday si chale. Thursday na ngoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Twenty. Tukorido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Siku kutia kibandaski kwa madhe. Sai katumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyanya jugs ipendangi glasses.
Nakani, sato ndakwa na ganje ni nani. Hata taka makali tayari. Uda sai niko maji na imagine. Mane na niko kazi. Mini big big boys yezi gusa. Missy role model ni avoid. Na mwona buda nikileo. Ni waribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kaze. Tuesday ni tattoo Monday. Wednesday si chale. Thursday na ngoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la.
Chio mio.
Oh la 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 la.
Oh
la 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 la.
La la la, chio mio, bala, ma weekend, musere na maarif, kadhana, ma painting, magala wana sanif, shesha, meditating, na tambla ya kimratish kuba, kurumisha ngoko kama generator, kwenye kwa kosa kwa najileta leta, bono funga long shot kami kela teta, elevator, kijana kadogo kakoena diseta, weta leta.
Juni weekend leo tunambleki, atuzi kosa form buda kuna plan B, tupitie peti tunyonye rori. Leo pilo si manyoya kuna bongi. Ni personality gadea si matembe. Jumangoko wanadai tu wakiembe. Lesi kuni fakse ina uzembe. Niko famous just na sichagui jembe.
In the mix.
Yoko nataka day, mi pia nataka day. Huku buda rata ni ati si uchanga. Yoko nataka day, mi pia nataka day. Huku buda rata ni ati si uchanga. 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 Huku buda rata ni ati si uchanga.
Roga roga sa zingine ni kikanga. Utajikata hapa kau jajipanga. Nasigadishi lakini sura kimanga. Bila meno mziki nilingua nanga. Chrome mwengine wachange zile zandom simukum. Location nimetuma nimepin hapa home. Kalesa kaunaweza jukichanga ndo form. Double vodo kaunaweza ombalon. Ban ban kani picha tunapan. Zikilipuka tunabonga vitu sili. Uwezi nipata na wasichana.
Uongo wache kujifanya zimeshika.
Yoka unataka day mipia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoka unataka day mipia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
Huku rada brata ni panganga. Ukanga banda tunazo kanyako. Blada ukakubanja takataka. Sikna changisha kamkwanja kakushika mpinga. Kwanza kauna jona kata wabakanja. Amu nakanyaga anyway. Team together pay together GTPT yondo form. Members of the female gender kibiriti chronicles. Fuku ina kikondiko. Nyinyi na ombido. Onjivu wa easy area mucho maka korido. Nkuru Benzi wa Gigi His Excellency. Jumbo zingi stashi lingi mapeni plenty. Kaneso bia simi tuchangishi eni. Sushi kisha deli na mamoro na kamfu kwa heavy.
Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka
radani ati si uchanga. Huku buda 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 radani ati si uchanga. Yo kama kani kikuita mi perform. Na kama bea tuwezi fika tu by chrome. Kama rapa na wapita jo by force. Ngoma za tuwezi skiza 254. Si uchanga, si uchanga. Nasi changi na mafala jwa swara. Na kama joko na kegula we mwaga. Mi upika kila kitu siyezi jifanya. Mi bado hasla pombe ni pombe. Buda kama choko somba ni ombe. I'll take you to Makali shop. Nasi kishika bana buda ni kome. Ay. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radani ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radani ati si uchanga. 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 Huku buda radani ati si uchanga.
Above the head,
above the head.
Below the belly,
below the belly.
Across the nipples,
across the nipples.
Smooch those nipples,
mwah, mwah.
Smooch those nipples,
mwah, mwah.
Now swagger that bagger,
oh, hey.
Swagger that.
Kila mtu ako na pombe, kila mtu ako na pombe.
Twende basi. Above the head,
above the head.
Below the belly,
below the belly.
Across the nipples,
across the nipples.
Smooch those nipples,
mwah, mwah.
Smooch those nipples,
mwah, mwah.
Now swagger that bagger,
oh, hey.
Swagger that bagger. Kwa majina ni Yani.
Nakujua.
Na niko na wimbo.
The International Boy, DJ Perez.
Kwa wako Freddy. Washa vela zima fegi.
Alex.
Mshani ya kumbedi.
Waka waka. Let up on me.
Mwenyewe, leta pombe tulewe. Kila mtu wapewe. Tulewe, tulewe. Sina dola lakini lazima pombe. Sherehe ipambi bila pombe. Hapa kwa bash tumelewa pombe. Pombe, pombe, pombe. Pombe, pombe, pombe. Shida nikilewa
pombe.
Na kuwa muongo sana. Shida nikilewa
pombe.
Naongea kizungu sana.
Alala.
Shida nikilewa
pombe.
Demza watu ni warembo sana.
Pombe, leta pombe. Pombe, leta pombe. Swezi bila pombe. Leta pombe. Leta pombe. Pombe.
Aya, kila mtu kwa drink basi. Wewe kwa picha mbele yako. Kila mtu ako na pombe. Kila mtu ako na pombe. Twende basi. Above the head,
above the head.
Below the belly,
below the belly.
Across the nipples,
across the nipples.
Smooch those nipples,
mwah, mwah.
Smooch those nipples,
mwah, mwah.
Now swagger that bagger,
oh, hey.
Swagger that bagger.
In the mix.
I say, body your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest. To yourself, you should never lie.
usikufuru chome. Rada safi bora tuko jinais. Put a smile on your face. Aya maisha you only live once. Whichever the matter the queso. Meshkuru mugu wana bleso. Sisikize maneno ya watu takondae.
Takondae.
Juhudi na haso ni zako. Kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae.
Takondae.
Kama ni wakushikisha shikisha. Ni wakulewa
lewa.
Ni wakuchoma choma. Shikisha, shikisha. Ni wakulewa,
lewa.
Ni wakuchoma, choma.
Lewa,
shikisha.
Stress, have some fun. No stress, have some fun.
Leo full sheshe, pomeni mingi. Nazipuwa ina zote. Shiro nisha tumafera. Utakuja ama utakula. Kina karoko juu ya mashisha. Wanavuta wakichachisha. Shiro usikulefea. Nisha tuma basi wekuja. Kina karoko juu ya mafera. Wanavuta wakichachisha. Mbona tujichi yes yes. Situna kula bata. Ile kinyama sitaki mtu wanipimie. Chokitaka ni yangu hela. Kama ni wakushikisha shikisha. Ni wakulewa
lewa.
Ni wakuchoma choma.
Lewa
shikisha. Kama ni wakushikisha shikisha. Ni wakulewa
lewa.
Ni wakuchoma choma.
Lewa
shikisha.
Stress, have some fun. Mapicha kwa jirani.
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mpaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Yeni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Tuzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
nitajua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting amenisiti kamote. Mother anataka ni muache. My boys wanataka ni msare. Mbaka namba yake ni meblock. Hadi IG nda kusho. Alipiga na namba sijui. Kiundani nikasikia nimefurahi. Kidogo nikasikia medai.
Aki babe, nataka kukuona one last time.
Akakuja mevamini. Akanichanganisha akili. Nikamdua tukarudiana.
On the ones and two.
Ni weekend imefika leo tunadundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Toto mali piga chum saka mtirina. Kijina istadwe kisi na dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumadeo wana wine reggae digiata. Kuna manzi amevali ya kigeto. Chiki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ya meza na vituko. Amichanganya tena na mnone digiata. Tadie.
Tani kuzandani ya goro. Lima madam chesa. Nina kitamla. Shika utam nyuma. Nina kibyangla. Tunga masilma mbogi. Ina ujanga. Roga mchavichua. Kuna uganga. Mpenda nguwa tikuwa niwe ni mganga. Kwa niwe ni mganga.
Ni weekend imefika na gladundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Kato mali piga chumsa kamtirina. Kiji na istadwe tisi na dabangena. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na wademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabangena. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ya meza na vituko. Amichanganya tena nda mnone digiata. Tadie.
Adigiata. 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 Adigiata.
Ikotini bage. Bage. Ikotini bage. Bage. Imebeba bage. Bage. Imebeba bage. Bage. Ikotini para para. Ikotini para para. Kame unyonde kungwara ni kupara. Cheki na wangara yo mini para. Pedi pedi zangu za wabedi. Za kumara na jua utasedi. Mdogo mdogo hadi na uweji. Kena kutu kana daikitu. Ine ine mbrosho ya bucheki. Wena ina kuboka ya nyuki. Inamia ni kupige kiki. Kiki 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 za matiki.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Kato mali piga chumsa kamtirina. Kiji na istado tisi na dabangena. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na wademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kabuka. Jumadeo wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Chiki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ya meza na vituko. Amichanganya tena ndo mnone digiota. Tadie.
Kidunia wana claim up sick that's wanajivunia hey dear. Beat iki drop in a beat hadi fear. Kauna die feature ma picha lipia. Just kidding bro. Musha mada kunyesha nimekili flow. Nimekil ego wana wa ingo. Niko na rende kuna venye nitaka single. Chunga ho bro wengi wana kashimo. Kisha chimo wana kutoka tukijeli mo.
Taka chambungu ni shanti name. Ngoma ni kali shanti name. Kuruma zogo we ni kwame. Lewa tuliza iti. Nina
kona traki ya kimama kinono kikona haria haria yake na kerea skona makeria sheria ni achini tokeni kitaka eni ya eni wet kwa maeria eri yet kwa maheni a maani za nini nani makasiriko kametaka mami kuja maliniko kiko kikoro ndo tuanze makiko kidogo kondiko kwa kodoro ya kiko
chaka chamuri shate na me kama nikali shate na me
International boy, DJ Perez.
Boy,
Assalamu alaikum, alaikum salam kabagazi. Mbona umetika mandazi? Bana mastress mama. Atiatoi kitu roo safi ya pote. Nisi joni ndefu wake kando angoje. Mina taka demka kose. Bila pesa yesi ya iwezi. Sema kweli unakutu, unakutu. Unanga mutu, unanga mutu. Kila mtu amekushuku, ndo maana amekupiga marufu.
Unacheza, chezwa, mwachani. Amwachani, na bado amwachani. Hautowani kitu pe wangwi. Haupe wangwi, ndo maana upe wangwi.
Choresha giza, pyramid scheme na mchezo za kuigiza. Nasikia makelele next door. Kumbe kuna what? Kumbe kuna war. Kuna one boy flani amefichwa kwa kabati. One boy flani aliuliza tu ni aje na ndio tofauti. Tofauti yangu mimi na wewe ni evident. Una kutu juu nanga mtu. Love kila gela na kushuku. Ndio maana wamekupiga marufuku. Marufuku.
Unacheza chezwa mwachani. Amwachani, na bado amwachani. Hautowani kitu pe wangwi. Haupe wangwi, ndo maana upe wangwi.
Na mate haya kuduru kwenye ikulu mina tesa na ndururu. And if I pay attention, baba lipa ushuru. Well, liza kiatu, mimi nina makwatu. Nikisema maneno wa mawili ya umatatu. Stari mikali pwani wanazita chachu. Uliona kufunza kitu katia umbea na udaku. Ni pointless kama vidole ni mbili. Ngela make hits, yani kamili kamili. Nisha watega hiki nikitenda wili. And I don't do shit kana hisi so dhahiri.
Iliki zingiri shimoni. Moshika ishiki kingine kinguoni. Kingine kisoft kingine kiule tangori. Kingine katoshi leta beef taza pori. Una deni kiki weza mafukoni. Kamusa kijiti mini makoroni. Jeshi ya kubet 22 shinda kilori. Jeshi ya konyagi binti inadi sokoni. Jeshi.
Jesse.
shene ni tamu kukuliko ni hivo. Hakuna gang noma kama Rico siniko. Na bazu saina ngoja tukai ni sense. Talent yangu haipendi mavani. Na jeshi kila place so mchezo si die die. Madem machungumu na wale wame vai vai. Na jeshi ya Mombasa na Kisumu nice nice. Wale wa milimani hawapendi ku ask price. Kumekato ndilo jeshi ya kondele huburuga na mafinyo. Jeshi ya mambo leo 44 ni wazito. Na lines bado mingi kasi kati ya mkorino. Jubudani na
jeshi.
DJ Perez.